re le mokgatlo wa Democratic Alliance re ema le baahi kapa badudi ba Harrismith le motse wa Kestell ntweng ya bona kapa ho ema kgahlanong le diqeto tse seng hantle mabapi le setjhaba tse entsweng ke Municipal Demarcation Board. Re tshehetsa setjhaba ebile re tlo nka taba ena re ise makgotleng a dinyewe. Re qosa Municipal Demarcation Board hore diqeto tsa bona di be le boleng, di be molemong wa setjhaba. Mokgatlo wa Democratic Alliance o tla sireletsa ditokelo tsa setjhaba le ho sebetsa ha mmoho le masepala ho etsa bonnete ba hore metsi, diphano tsa metsi, motlakase, ditsela le mesebetsi di a fihlellwa.